kanisa ya mukame ya soka yalino obumu mazima ngabuchira kobo mulembe guno bwetulimu ensangi zino enkola ya batume je bakolanga yeunjisa baisa bulungi katonda wabwe mwogwo mulembe balinga bumu basabanga nebamenyanga muno omugati baninanga omukwano ogutasangika empisa y'obumu baginyweza nebasaba mukama obukumi era katonda waabwe yabawanguzanga balinga bumu basabanga nebamenyanga muno omugati baninanga omukwano ogutasangika empisa y'obumu baginyweza nebasaba mukama obukumi era katonda waabwe yabawanguzanga. Kumulembe gw'obutume kitufu byetusoma kote bitendeka balaga mukama omukwano nebamuwa ekitiibwa omwoyo wa mukama bwe yake byaliwo byewuunyisa amanyi ga mukama yagolesa ne gabuna ensi yonna baalinga bumu basabanga nebamenyanga muno omugati baninanga omukwano ogutasangika empisa y'obumu baginyweza nebasaba mukama obukumi era katonda waabwe yabawanguzanga balinga bumu basabanga nebamenyanga muno omugati baninanga omukwano ogutasangika empisa y'obumu baginyweza nebasaba mukama obukumi era katonda waabwe yabawanguzanga. Empisa za mukama tuzisudde ne tuwabawe unye tweyawudde munye kisusse kyokka mukama kikyawa saba tuyigire kwaba batusooka Yesu ajja baalinga bumu basabanga nebamenyanga muno omugati baninanga omukwano ogutasangika empisa y'obumu baginyweza nebasaba mukama obukumi era katonda waabwe yabawanguzanga balinga bumu basabanga nebamenyanga muno omugati baninanga omukwano ogutasangika empisa y'obumu baginyweza nebasaba mukama obukumi era katonda waabwe